sanad ba sanadka ka dambeeya waxa wadooyinka Australia ku sii kordhaya dadka darbi jiifka ama hooy la'aanta ah laga soo bilaabo 2011kii tirada dadka guri la'aanta ama hooy la'aanta waxay kordheen 14%. Dr. Evelyn Tatros waa madaxa Mission Australia ee gobolka New South Wales. Waxay sawir aan aad u fiicnayn ka bixinaysaa xaaladda darbi jiifnimo ee waddanka ka jirta.
The homelessness situation in New South Wales and in Australia is quite devastating. There is still
xaaladda hooy la'aanta New South Wales iyo Australia waa mid aad u daran. Waxaa weli Australia ka jira 316,427 qof oo lagu tilmaami karo inay hooy la'aan yihiin. 44% dadkaas waxay ku dhasheen dal aan Australia ahayn. Marka waa dhibaato weyn oo aan wajahayno, ayay tiri. Waxaa jira dhowr sababood oo keena in tirada dadka hooy la'aantaahu ay ku sii kordho waddanka oo dhan, laakiin tan aadka u muuqata waa inaysan jirin guryo dadku awoodi karaan inay kiraystaan.
The rent rises continue to rise. People have got low income and therefore they can't afford some.
Qiimaha kirada guryuhu way sii kordhaysaa, dadkana dakhli yar ayaa soo gala, mana awoodaan kirada sii kordhaysa. Waxaan ogaanay in dadka Australia yimaada ay ku nool yihiin guryo aad cariiri u ah, laakiin tan ugu weyni waa inaysan jirin guryo dadweyne oo jaban. Jenny Smith waa madaxa golaha dadka darbi jiifka ama hooy la'aanta. Waxay sharaxaysaa sida Australia aysan u lahayn qorshe qaran oo wax looga qabto sidii loo heli lahaa guryo jaban.
We don't have any plan for government to intervene to make sure that there is housing for people.
Mali hin qorshe ay dawladdu ku faragaliso lagu hubiyo in ay jiraan guryo dadka dakhliga yari ay degan. Waxaanu niraahnaa bay tiri suuqa ayaa wax ka qabanaya, laakiin waxaanu soo marnay 30 ilaa 40 sano oo barwaaqo uusan dalkani hore u soo arag. Suuquna wax xala uma helin arintaas guryo la'aanta. Dawladdu way isaga baxday inay guryo dawladeed bixiso, ayay tiri. Ilaa dawladdu hawshaas ku soo noqotana waxaanu arki doonaa in dadka darbi jiifka ama hooy la'aanta ah ay sii kordhaan. Waxay sheegtay inay muhiim tahay in dadku fahmaan in arrimaha sida rabshadaha qoyska, awoodid u la'aanta guryaha inay keento hooy la'aan ama darbi jiifnimo ee aysan ahayn wax dadka ku xiran, ayay tiri. Markaanu fiirino tirakoobka, waxaa noo soo baxda in dadkaas oo galootiga ahu si ka badan bulshada inteeda kale ay darbi jiifnimadu ama hooy la'aantu u saameyso. Evelyn Tatros ayaa sheegtay in dhibaatada ay kala kulmaan siday u heli lahaayeen guryo jaban inay u dheer tahay caqabada dheeraada oo ay wajahaan. Waxaa ka mid a caqabadahaas in dadka qaxootiga ka soo jeeda ay ka go'aan qoyskooda, bulshada iyo iskuulladii, kuwaasoo dhammaan bilow u noqota in hooy la'aani ku dhacdo. Gaar ahaan dhallinyarada qaxootiga waxaa saaran cadaadis dheeraada siday waddanka ula qabsan lahaayeen luqaddii iyo dhaqankana ay u baran lahaayeen, inaysan xataa fahmin xuquuqdooda marka ay guri kiraysanayaan, ayna khatar u yihiin in mulkiilaha gurigu uu ka faa'iidaysto. Waxaa kaloo la og yahay in qaxootigu shaqooyinka uga yaryihiin soo galootiga intiisa kale, maadaama ay adag tahay in loo aqoonsado ama la aqoonsado shahaadooyinkooda. Haddii aad qarkaa u saaran tahay inaad hooy la'aan kugu dhacdo ama aad hooy la'aan tahayba, waxaa jira dariiqyo aad caawimaad ku heli karto. Ururo ayaa kaa caawin kara inay kuula hadlaan ama kaala hadlaan milkiilaha guriga. Qaar ayaa kuu heli kara hooy degdega oo ku meel gaara iyo weliba cunto kululna ku siin kara. Gobol kastaa wuxuu leeyahay nidaam u gaara. Evelyn Tatros oo fadhigeedu yahay New South Wales waxay sharaxaysaa sida aad adeegyo taageera uga helaysid gobolkaasi. Waa New South Wales.
We've got an arm called the Mission Australia Housing that deliver affordable and social housing. If people need to access our services, they can call.
Waxaanu leenahay qaybo lagu magacaabo Mission Australia Housing oo dadka guryo jaban oo ay awoodaan siiya. Haddii dadku doonayaan inay adeeggaas helaan, waxay soo wici karaan lambarka 1-800-888-868 ama 1-800-888-868. Waxaa sidoo kale jira lambar ay leedahay Link Home oo bixisa adeegyo kala duwan. Lambarkooduna waa 1-800-1522. Waxaa kaloo jira adeegyo loo fidiyo haweenka ka baxsanaya rabshadaha qoyska. Lambarka ay la xiriiri karaana waa 1-800-737-732. Jenny Smith waxay noo sheegaysaa halka aad taageero ka raadsan karto haddii aad Victoria degan tahay. Waxaad wici kartaa 1-800-8255 9555 oo aad wici karto haddii aad khatar ugu jirto in hoyla-aano ay kugu dhacdo. haddii aad ka baxsanayso rabshad qoysna, waxaa jira adeeg loo yaqaano Safe Steps oo lambarkoodu yahay 1-800-1800-1888 oo aad wici karto mar kasta ama saacad walba. haddii aad rabto inaad ku hadasho luqad aan afka Ingiliishka ahayn, Evelyn Tatros ayaa sheegtay in shaqaale luqado kala duwan ku hadlo iyo turjubaano lagu heli karo. haddii aad nasiib u yeelato inaad meel degan tahay, Jenny Smith waxay leedahay waxaa koowaad waa inaad naxariis u muujiso kuwa iyagu hoyla-aantu ku dhacday. si aad u ogaato macluumaad dheeraada oo ku saabsan adeegyada gurya la'aanta ee Australia oo dhan, waxaad booqataa homelessnessaustralia.org.au oo markaasi websitekaas aad ka helaysid adeegyada kala duwan ee gobollada kala duwan ee dalkan Australia.